always be real. Brahme vanhu vo tala si van by the question, ni swi kota njhani ku endla swiphundha swinzondha hi passion, ku spreada vabyi bya jealous va holda ti-grudges, ku va na nyiko wa hakela ku fana bank yo ku ba ti-charges, and loko ni fa bra hinkwenu hi ta fa cause life game, phundha swi lumbeta ku khendla just to destroy my name, father va twele cause they not sure, they might die if they try but they want war, my education is to rap exdump between men na music i never ku va na gap exdump ku va na map cause war ni nga draw war, hambi vo mrepa va jealous va kandziya la nga flowa kona, tshama ni amini ni le ka war zone, vito ra me ri ta zondhiwa hambi ri tsaliwe ka tombstone, van'wa va loya va tsandzeka se va jika va ri na khendla la ku nga na swifulani mina nghena kwale hubyeni ya va lala ka debatiwa, swiphundha swiphenika nyiko ya n'wana wo rejectiwa, vona va satan lavambirhi va titsona menu, va fastela ku ni fa mara ka Jehovha va titsona value, mi nge ni dayi swiphundha nice try, it's back to the sender never ni nge tshameli ku va nice guy, so va na ready ku titshova u ni bayi xifula na xitomula ni xitlherisi mara mi ni bayi ku tshova mpfundla buwa na xikhotani right through, mzu yo ni boha funzu wo un'wana u xavoko you'll die too, vekani swivatshu mi ntela na nhlekana ta tsema xin'we hi banga ni mikomba ku ni mapengana na mi zonda hinkwenu, and n'wo vo loya vo tumbela hi kereke na mi vona hinkwenu mavito n'wini lopeka laka system, ni nge mafaki laka nghoma a police nga tshika ni va victim, a ni mihleketi ni nge westi ma energy ni focus eka career just look at my legacy, all my casket is necessary u nga real teka for sure ni seletela bery ni as legendary unforgettable songa rapper ku ta fa nyama I'm forever alive ni stake mihleketweni ya vanhu whoever thought jaha ro tshika xikolo nga penga tiko loko ni khoma makanini byala and I'm fine solo pa na part ka my last album, enjoy music wa king wa message with the joy I bring, remember me ta kwa ni ri ko vo tala van'we mi ta pfumela loko ni fini swa ku king a ni ri yo father forgive me let me do this, a kill swidumbu swa ku ni loya cause I'm tell I just wanna find true peace so understand how I feel, e bruru mina ni rapa swa ntiyiso ni chavi ku fa na I'll always be real. Yeah, I'll always be real. Nash Dumbo. Yeah, I'll always be real. Nah, you know, and Chabi Kufa, I'll always be real. No doubt. I'm keeping it in tune. No, my son, question, let's be real.